Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-karim. Amma ba'd. Ambili mwa ife, nthawe zambili, timakhala kuti tikupanga madua kumpempha Allah tabaraka wa ta'ala zofuna zathu zosiyana-siyana mu moyo wathu uno wa dziko lapansi, mu moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Komano, vuto limene limapezeka ndikuti nthawe zina madua amene tampempha Allah subhanahu wa ta'ala, nthawe zina timaona ngati kuti madua sadayankhidwe. Komano, shimachitika ndishani, nankha shingachitike ndishani, tingapange bwanji kuti madua athu Allah subhanahu wa ta'ala awalandile. Ndikutheka tu katikati mwa madua athumo pali kufokela kwina kwake, pali zina zake ndithu zimene zimasowekela mu duamu. Ndiye kwa lero tikambila nako zokhuzana ndi zinthu zimene tingachiti kapena kuti zomwe tikuyenera kuchita kuti dua yathu, mapemphero athu, zokhumba zathu zomwe tapempha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ziyankhidwe ndi kukwaniritsidwa. Tingoyambako ndi hadithi ya Umar radhiyallahu anhu, yeyutu akulongosola kuti dua imakhala idakali pakati pa mitambo ndi nthaka. Tanthauza kuti imakhala mulengalenga, simapititsidwa mpaka na kumwamba ngati muduwamo simunawelengedwe durutu. Kufunila zabwino mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Ngati katikati mwadua yathu sitidamfunile zabwino mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ponena mau aja onena kuti sallallahu alaihi wasallam kapena kuti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Ngati sitinaike mu mau amenewa zimakhala zofutilapo kuti dua yathu Allah subhanahu wa ta'ala ailandile. Pali kankhani abwino, pali kankhani apa kosangalitsa kwa basi. Kumano kankhanika kakukhudzana ndi mavalidwe. Kuipa kovala buluku kapena chovala china chilichonse chimene chachokela kumwamba kumapita pansi, ndipo chovalacho chikapeze kuti kwa munthu wa mamuna chiyadutsa timisomali ta mapaziti iti. Kodi kuipa kwake ndikuotani? Suhail bin Hanzala radhiyallahu anhu ada anenapo kuti nthawi ina yake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada akambapo nkhani yokhudzana ndi Khuraim radhiyallahu anhu, zina laso la sahaba amene ada ali munthu wa mtundu wa shi Asad. Nkhani idali yoti iyeyo ndi munthu wabwino, koma zinthu ziwili zimamuyipitsa, ndipo zinthu zake ndi monga amasungila tsitsi lake la mmutu kuti litalike kwambiri. Komanso amalilekelela buluku lake kukhala lalitali mpaka na kufika misomali ya phanzi. Pamene Khuraim radhiyallahu anhu adamva nkhani imeneyi, anakayepula tsitsi lake malile mmakutu, ndipo adayamba kukwezela buluku lake mpaka na kufika cha muntunda mwa timisomali ta mapazi kapena kuti miyendo. Iyiti ndiye sunna ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuonetsetsa kuti chovala chathu cha kumwamba chimene chiyambila kumwamba monga kandi mkanjo kaya ndi buluku trauza la ine timatelo, kuonetsetsa kuti zinthu zimenezi zisatalike kudusa timisomali timene iti iyayi. Koma ngati ndi socks zimwe zayambila kupasi mmakwezeka mwamba, zimenezo zilibe kanthu